Jimmy that canso.
See that.
Jimmy that canso.
Kasabun. Kasabun. Kasabun.
Jimmy that canso.
Say the. What a tracky drop, Joe.
Jimmy that canso.
Not to go to, but to go boss.
Dad.
Tunakubali. 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 Confession. Tunakubali. 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 Confession. Tunakubali. Flow inauliza na hii track inakubali. Sauti sawa na hii mic imekubali. So iko powa na mafans amekubali. Swaga na yata madema amekubali. Kuteka tam kachipoka kikubali. Kuweka tam atapune toli kubali. Tida kama timi nakubali. Jina kubwa walisa kubali. Tunakubali. 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 Confession. Tunakubali. 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 Confession. Tunakubali.
Nimekubali. Miumalizaga drinks nikifika kwenye party. I'm not a sock, nimefiatu kiasi. Hence the name Mad Tracks, aka Mad D. Kuiba chats, nimekubali. Kungara what, nimekubali. Kansoli kifika, mambo yote kwisa. Nifunge tu pingu juu wengine na waibisha.
Tunakubali. 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 Confession. Tunakubali. Tunakubali. Tunakubali.
Yo.
Tunakubali. Confession. Tunakubali.
Jimmy that canso, utakubali. Inile track inafanya unasikia kukamata manzi. Ukimtupia lugha na kisha akikubali. Mukifika kejani shuma inarara da. Nilikuwa blinded, nikakubali. Manzi kufungua sauti, anongea kama mwakazi. Vile nilijitoa ni mteja apatikani. Kwani, hata we ungekubali.
Tunakubali. 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 Confession. Tunakubali. 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 Confession.
Yeah.
Tunakubali.
Ilianza na ka selfie, wakakubali. The canso ni moto wakote ambali. Tukatoa nyongwa ngoma ya kupati. Nikaanza kuimba madem wakavua punk punk. Nishakubali. Mini babi. Na ombido mi uvuta chini ya maji. Na si siri mi hupendanga majani. Napenda wadem sexy. Kweli mini visi.
Tunakubali. 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 Confession. Tunakubali. 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 Confession. Tunakubali.
Shuaga nayo.
Na chuko tu, pa chuko ni boss.
Tunakubali.